ngenda yizeye nakoze kuma ikaze kandi ndabasuje nsuje nabumva radio tahuka
urakoze cyane James ngushimire kuko ejo wasize twaraganiriye nabwo munca make turebera hamwe ibyari byatangajwe cy'amakuru cy'igihe kibeshya ngo ku makuru cyangwa ngo kubyo inzego z'ubutasi mu Faransa zatangaje bashinja yuko nyine ngo abahana indege ya Juvenal Byarimana uyu munsi byakomeje muri propaganda y'agatsi kuko ejo twabyamaganye kandi ngushimira abantu benshi banyane cyangwa ngira bati dushimire mugenzi wacu James Munyandiro fashe ya mbere kugira ngo abisobanure ibyavuzwe uyu munsi noneho wabibonye ko James Kabarebe yasobanuye uburyo FPR Inkotanyi nta nyungu yari ifite ngo mu kwica Byarimana mu kinyamakuru igihe .com nk'uko babyanditse uyu munsi uyu mugabo ngo w'umujyanama wa Kagame mu by'umutekano yavuye imuzi agaragaza impamvu ngo FPR Inkotanyi itari ifite inyungu zo kwica Perezida Byarimana atanga urugero ngo yazaga muri CND ngo hari indake Inkotanyi zabaga zihari ngo ibyo byavugwa n'abamurindaga ibi ntabwo bihagije kuvuga ko batamwishe nta n'ubwo bakwishe bivuga ngo ntabwo mwamwishe kuko Kagame yarivugiye inshuro nyinshi cyane nabibutsa muri BBC mu kiganiro bita How Talk avuga ngo na Byarimana yananga ari kunyica icyo ni ikiganiro abanyarwanda benshi bibuka ahakana ati nanjye yari kunyica twari ku rugamba twari mu ntambara JGTV impamvu yica Byarimana ubu Kabarebe na Kagame bari mu biki bisobanura kuri dosiye y'indege kubona bifashe intera mu gihe cy'iminsi ibiri bakomeje kwisobanura iyi dosiye y'indege isa nkaho yongeye kuzuka kandi bavuga ngo barayishyinguye mu buryo burambuye James Munyandinda ibi murabibona mute murabitekereza ko iki ijambo ryanyu
murakoze bwana ndayizeye ikintu cya mbere yewe mbonye muri ibi General Kabarebe yiriwe abeshya urubyiruko icyo mbonyemo cya mbere ni uko nika wa mugani w'abanyarwanda ngo iminsi ikona ingwe nk'uko nabitanze mu buhamya imbere y'umucamanza Jean-Marc Herbeau w'umufaransa ukora iperereza ku iraswa ry'indege ya perezida Habyarimana by'ubwanjye namusobanuriye uburyo dupakira misile zarashe zoherejwe i Kigali tuzipakira zoherezwa i Kigali Kabarebe ubwe uyu nguyu urimo kubeshya uru rubyiruko yuko ngo atari Paul Kagame warashe indege ya Habyarimana yari ahagaze aho twapakiriraga izo misile tuzishyira mu ikamyo yazijyanye i Kigali yanahagaze inyuma yacu ari no ku cyombo avuga ariko anakurikirana ibikorwa byo gupakira izo misile uko byagendaga hariya ibitumba mu ruganda rw'icyayi urumva so ibingibi impamvu Kabarebe arimo kubivuga nanone mu kuri ni ukubera yuko bamaze gusobanukirwa noneho igikorwa cyo bakoze cyo kubasa indege ya gisivili yari itwaye perezida wa Habyarimana w'u Rwanda perezida Ntaryamira wa Burundi cyari igikorwa cy'iterabwoba kuba cyari igikorwa cy'iterabwoba byonyine bivuze yuko ikidashobora gusaza bakiri ubutegetsi barabuvuyeho se bazakurikiranwa kuri iki cyaha cy'iterabwoba cya kabiri bamaze isi yose imaze kuba convinced yuko igikorwa cyo kurasa indege ya Habyarimana aricyo cyabaye imbarutso ya jenoside yo muri 1994 ni ukuvuga ngo niba abarashe indege ya Habyarimana ari baciye akagozi ko gutangiza jenoside yo mu Rwanda yo muri 1994 ni ukuvuga ko General Kabarebe ni umujenosideri Paul Kagame ni umujenosideri Kayonga ari nawe wakodinetinze ibikorwa byo kurasa indege ya Byemana ni umujenosideri n'abasirikare bagenzi banjye b'abarashi bakoresheje umukwasi y'indege bashyizweho icyaha cy'uko bishe urumva yuko barashe indege ya gisivili ndavuga ba Franka Nziza na Erika Kizimana aribo bashyize mu bikorwa itegeko rya Kagame ryo kurasa indege, urabibona. So dusubiye inyuma nanone, urabona yuko ya kampanye nkuko nabibasobanuriye mu minsi yashize, ya kampanye yakozwe na Kagame indege ikimara kuraswa, yo kuvuga ngo indege yarashwe n'intagondwa z'Abahutu bakavugamo Bagosora n'abandi, ikaba ariyo kampanye yaje gufatwa n'amaradiyo yari ashyigikiye FPR, harimo za BBC, za Voix d'Amérique n'ibindi. Noneho urabona ko iyo dosiye ari dosiye ngo y'urwego ngo rw'ubutasi ngo rw'igihugu cy'Ubufaransa ngo rwo hanze ngo rwanditse ngo nabwo rukeka ko ari Abahutu b'intagondwa. Ariko kugeza ubu nta n'umwe wigeze akomvisinga ubutabera yuko abo Bahutu b'intagondwa bitwa ko bakiruhare mu y'indege babishinjwa na Kagame na Kabarebe, ntabwo bajya babishinjwa n'undi muntu wari we wese, kuko nta kuri kurimo ni ikinyoma. Nabo ubwabo abo babishinja nta n'umwe ubigiraho ikibazo, kuko nawe kuko bumva ko ntacyo bishinja kuri icyo kibazo, urabibona. Ndagira nanone mwibutse ko ikintu cyantangaje cyane cyanyeretse yuko kubeshya cyarangiraga numva ngo abantu bakuru ngo nibabeshya, ariko ku myaka ya Kabarebe kuba haguruka akavuga ngo akabwira urubyiruko akagenda akabivuga abizi neza ko abeshya ngo ntabwo ari inkotanyi, ngo ntabwo ari Paul Kagame ngo w'Ishabyarimana. Uwo munsi itariki 6 z'ukwezi kwa kane muri 1994, Kabarebe ubwe yaraduhamagaye ku foren, abasirikare yayoboraga barindaga Perezida Kagame kandi Paul Kagame icyo gihe ntabwo yari yakabaye na Perezida. Urumva, yaje ku foren aririmba yishimye afite muraro ko tutazi ibyabaye. Urumva, yadusanze ku foren aho twari duforeninze hafi aho twitaga Arusha ku Murindi. Urumva, aho twitaga Arusha ku Murindi arantu twari twarise ngo Arusha. Urumva, so hari aho twaforeningaga iruhande rw'inzu iyo twitaga Arusha, urayibona. Noneho aza ari araza ageze imbere ya foreni, ajye wita gukaribishayo umukuru ageze ku foreni abaho
kuba tumva nyine foreni cyari cy'ubwo ni nko kumuhe nimwe kuri rasamburoma nyine y'abasirikare.
Urakoze cyane, urakoze kumfasha rwose kubyumvikanisha. Ni ukuvuga ngo ageze imbere ya rasamburoma Kabarebe ubwe yatangiye aririmba indirimbo mu Giswahili, ndagira ngo wenda nibaririmbiremo interuro imwe gusa. Urumva, yaririmbaga igira ati Habyarimana kifa mimi siweze kulia nitamutupa Kagela awe chakula cha mamba. Iyo ndirimbo niyo mu Giswahili yaririmbaga, twe dusubiramo. Noneho irashaka kuvuga ngo Habyarimana Habyarimana apfuye sinshobora kurira, nzamujugunya mu ruzi rw'Akagera abe ibiryo by'ingona. Urabyumva? Noneho iyo ndirimbo amaze kuririmba nibwo yatubwiraga ati umwanzi wacu mukuru tumaze kumufanya rwa kumwica. Urabyumva? Icyo gihe atubwira uwo ari we nyine. Ibyo byari mu context yo kugira ngo ahe abasirikare muraro wari umuco w'ingabo za RPA. Iyo habagate babita ngo ni agatendo, igikorwa runaka cyakozwe kidasanzwe byabangomba ko kugira ngo abasirikare bagire muraro bishime, babahaga ayo makuru y'ikintu cyagezweho cyiza kugira ngo bishime banitegure urugamba gukurikiraho. Urabibona? Kabarebe urimo uyu munsi ku itariki 8 Gashyantare 2019, uyu munsi ubeshya abaturage ngo nta ruhare ingabo z'inkota njyaze Kagame yigeze agira mu kurasa indege ya Habyarimana. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa birababaje ariko ntago bitangaje ko bisobanuye ko noneho bamaze kumenya ubukana bw'icyaha ndengakamere bakoze cyavuyemo genocide yo muri 1994. Noneho ndagira ngo ngire none icyo mvuga ku mpamvu ki ituma noneho batangiye balancije kampanye yo kubwira abanyarwanda n'amahanga ko indege ya Byemana yarashwe na gundwa z'Abahutu. Iyi mpamvu ituma ibiba bikora uyu munsi ni nayo mpamvu yatumye ku itariki 30 z'ukwezi kuri 1994 Kagame yandika urwandiko rwamagana ONU ruyibuza kuza gutabara Abatutsi bicwaga muri 1994. Kuko iyo ingabo za ONU ziza gutabara Abatutsi bicwaga muri 1994 bari bibasiwe, byari gutuma nyuma yo kubuza abicaga Abatutsi aribo interahamwe zifatanyije n'abakomando bazicengiyemo boherejwe na Kabarebe na Kakana ifatanya nazo kwica Abatutsi, ingabo za ONU zari gukurikizaho gukora iperereza kuri ninde warashe indege, kuko ubwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu intandaro yabwo yari iraswa ry'indege. Bivuze ko zimwe mu mpamvu Kagame yatumye yandika iyo barwa akahanamagara inyuma itabarwa ry'Abatutsi nk'uko ONU yari imaze kubyemeza ko bagomba gutabarwa, byari ukugira ngo hadakurikiraho kumenya ko gukora iperereza no kumenya ko ariwe wishe amasezerano ya Arusha Byemana yari amaze kwemera akarasa indege ayo gikorwa cy'iterabwoba, hakameneka amaraso y'abantu atagira ingano kubera Kagame, kandi no mu bicaga y'ingabo za ONU ziza ntizari gufata interahamwe gusa, zari gufatiramo n'abakomando boherejwe na Kagame kwica Abatutsi. Ibyo byose byari gutuma Kagame yakaba yararangiye kera zimye nk'uko buje zima. Urumva ONU iba yaramufashe kamushyira mu buroko mu nkiko mpuzamahanga kubera ibyo bikorwa. So uyu munsi bamaze kubona yuko icyo ari igikorwa kidashobora kuzarangira hatabayeho ubutabera. Niyo mpamvu batangiye kampanye yo kugira ngo Kabarebe ubwe ahaguruke ari nawe wakodinetinze iraswa ry'indege ya Habyarimana we na Kayonga. Urumva uyu munsi ngo bari we noneho utangira kubwira abantu yuko ntacyo abiziho ko nta byakozwe na Sebuja. Nicyo ngicyo gihe naba mbivuzeho.
None James Munyandinda, ngushimire kandi ibisobanuro byawe biranumvikana. Iki ni ikiganza kiba kigomba gufasha cyane cyane urubyiruko ruri mu Rwanda rwaba rwaravutse nyuma ya Jenoside cyangwa bari bakiri bato, kuko nta muntu ufite hejuru y'imyaka 40 waba ushidikanya ko Kagame atagize uruhare mu guhanura iyi ndege nk'uko nakoraga referanse.
Yeah, bakundwa rero mukurikira kino kiganiro, ni ukuri birababaje kandi biratangaje kubona radio itahuka igirana ikiganiro na James Munyandinda. Niyo mpamvu njye mbabwira ngo ibintu by'aba Republike ni imvange, ni ibintu bigoye kumenya. James Munyandinda atanze iki kiganiro kuri BBC, nandikira Yusuf mugenzi musaba ko namuvuguruza asaba ko twajya impaka mu kiganiro mpaka na James Munyandinda. Munyandinda baramutumira aranga, yanga kwemera ko tujya impaka. James Munyandinda alias Jackson Munyeragwe cyangwa Mugisha James niyo mazina yitaga, hamwe na mukuru we Mbayiha John wiyitaga Nkubito Eugene, nibo bashinze RPRK na n'ubu baracyayifite. Bafite n'ikinyamakuru cyitwa Inyabutatu, radinyabutatu.org, murebye kuri internet mushobora kukibona. turi mu gihugu cya Uganda, ubwo boherezaga Sabagasani kujya kumobiliza. Sergeant Sabagasani yaraje turamenyana, yigize umuhanuzi umuvugabutumwa duhurira kuri Prime Mountain turamenyana. Muri uko kumenyana aza kumpuza na James Munyandinda, bara bakimobilizing bashakisha abanyamuryango ba barapiarake bavugaga icyo gihe ko baharanira ubwami bw'u Rwanda ko bwasubira ku ngoma bampa umwami Hiro gatandatu ndahinduka watanze turavugana nyine iyo babonaga uri umuntu w'incabwenge baguhaga umwami mukavugana umwami nawe rero ntiyashoboraga kuba yakubwira ati abo bantu simbazi nuko uko ibintu byagenze twarakoranye almost 1 year 2011 yose twarakoranye duhereye wenda 2010 ijya kurangira tumobilizing icyo gihe haje kuza 2011 haje kuza nkubito haje kuza kwitonda Tadeo avuye mu gihugu cy'Ububiligi araza azanwa n'undi mugabo w'umuhutu wakoraga mu ruganda kwa Rujigiro uruganda rwa rufite igaraje witwa Seruhinja ni wamuzanye amuzana muri RPRK ubwo gahunda kwa ruko nyine yakwitonda Tadeo yasansibiriza bakiga bose Ruhengeri na Gisenyi bakinjira muri RPRK bagaharanira ubwami bw'u Rwanda twakoze umurimo ukomeye cyane ubwo ngira ari umunyamakuru nyine kuri inyenyerinews.com nkorana na nyakwigendera Ingabire Charles waje kwicwa n'uyu munyandinda James na mukuru we Nkubito Eugene ni wambwiye ati ubwo Ingabire Charles atagishaka kwandika amakuru y'ibwami igikurikiraho no kumwica haya Nkubito Eugene amaze kumbwira ibyo nahise mbona ko ari ikibazo kuko twari turi mu nama aho bita City Square Kampala mu mujyi haruguru ati ibintu binaniranye tumena amaraso ubwo iryo mba nditaye mu gutwi ubwo nkuntuza kwitonda Tadeo yaje kuza muri uko kuza nibwo yaje guhamagara Ruyenzi ya Royizi bari baziranye Ruyenzi yaje vuba vuba cyane yihuta abageze Kampala nawe yari afite inshuti ye vice perezida wari ministre wungirije muri ministeri y'ingabo afite za majigiri bakorana nyine na leta ya Uganda uburyo bakoranaga nababwiye ukuntu nyine yagakoresha leta ya Uganda igashaka za majigiri ziri mu kadomo harimo Jean de Dieu ariwe wanashinze RPRK akaza guhembwa kujya gukora muri Intersec yari ifite ibiro Kacyiru sinzi nimba ariho bikiri aho yaje kugirwa human resource HR ya ubwo rero Ruyenzi araza nawe yigira ko aje kuba member ariko Ruyenzi amaze kuza aritegereza arareba arazi ko ari iby'ubwami koko bagigira kigira wa gatanu ndahindurwa kuko bari baziranye aramuhamagara baravugana amubwira yuko RPRK atayizi abo bantu baharanira ubwami ariko akaba nta burenganzira yabahaye kandi akadashobora kubabuza ariko bakabavuga nyine ko baharanira ubwami bw'u Rwanda ko busubira ku ngoma then cyabaye ni iki cyabaye nuko Ruyenzi yaraje aritegereza abona imbaraga za RPRK zishingiye ku itangazamakuru kandi uwo murimo wawukoraga ni jyewe nakoraga itangazamakuru nkongera nkaba na koordinateri wa RPRK yewe nkaba na finance twari tumaze kugira abanyamuryango bagera ku 900 urumva ko bari benshi cyane ubwo Ruyenzi rero araza aratuneka amaze gutuneka neza ku munota wa nyuma baza gutahura yuko ari majigiri wa RNC atari umunyamuryango ahubwo ari majigiri bakoze ibishoboka byose Ruyenzi ngo bamwice aya makuru ndayazi ndayahamya nawe arabizi ibimvuga arabizi yabisubiramo Ruyenzi ahise akora ibishoboka byose ahita aracika icyo gihe Kampala nyine yakontrolwaga n'umwaka gara biciye muri IGP Kale Kayihura ntizira za majigiri zose bafunze bira byose byabaye Bugande bari igihugu bari bagifite abo sinzi impamvu batakuye Museveni sinzi ukuntu byabananiye ubundi almost igihugu cyose bari bagifite ubwo Ruyenzi ariko anshyira ku ruhande Ruyenzi nawe amenya yuko Ingabire Charles waje kwicwa ngo yuko yaje kwi ngo yaje kuba akorana na za Magigiri zo mu Kadomo z'umwakagara kandi yaratangiye akorera RNC nyine yabandikira makuru bakaje bamuha makuru akayabandikira ubwo rero cyari gikeneye ko ari kugira ngo bashaka undi munyamakuru bazajya baha bacishamo umuyoboro forum y'amakuru akayabatangariza ubwo byabaye ngombwa ko Charles dutandukana ariko Charles mbere yuko dutandukana nawe mbere yuko bamwica yaheze avugana na Patrick Karegeya bapanga uburyo bashobora kunyica kubera ko ikinyamakuru ni giba gikontroraga ninge wari webmaster nkaba na admin mbonye Charles atangiye kuzana ibintu birebire mpindura password biba ngombwa yuko ari ikinyamakuru nsigara nkihariye atagishoboye kuba yakwinjiramo kuko nawe yari afite uburenganzira bwo kwinjiramo agashyiraho inkuru ubwo yitwaje nyakwigendera Patrick Colonel Patrick Karegeya nahamagawe kuri police Kampala police ya Kampala city center muri town wari wungirije CID yari inshuti yanjye yari umugisu anza yari umugisu no yari reka ndaza kwibuka yari umugabo mwiza cyane bajya kundegayo Ingabire Charles ajya kundegayo ndagenda ndisobanura noneho abona yuko uwo mugabo wari inshuti yanjye bitari bushoboke bajya kuri CID mwenyewe CID mwenyewe akaba ari umunyankore nyine birumvikana ko ari umututsi tumujyaho tuvuga iby'ibinyamakuru turasobanura mvuga ko mfite shares nawe akagira shares nsaba yuko ansubiza shares zanjye nkamuha ikinyamakuru cyangwa yemere muhe shares ze andikira ikinyamakuru Ingabire Charles ari yangira none uwo mugabo uvuga ikinyankore ngenda hindura mvuga mu runyankore maze kuvuga mu runyankore umugabo biramuyobera ateze uzi ikinyankore ntindakizi atari kundi shaka ko muri bamwe icyo mupfa niki nawe arahindura abashyize mu kinyakadomo aje arambwira ati muva hanga mugende mwumvikane turi kuwa kabiri bizageze kuwa gatanu icyo kibazo mwagikemuye ubugena nari mubwiye yuko ndwaye umugongo nshaka kujya kwivuza numva ntameze neza umugongo urya nshaka kujya muri review nkarera ikibazo mfite hanyuma ngo kwa gatanu wenda tukazahura tugakemura ako kabazo ubwo nsaba iyo minsi itatu ariko nyisaba ari ukugira ngo mbashe gukora backup y'amakuru yanjye ariho naho Ingabire Charles yashakaga ko tugifunga ako kanya umugabo yumvise ko nemeye ko mu minsi itatu nkajya kwivuza hanyuma nkaza tukazagifunga umugabo asanga nta mpamvu yo kumfunga ariko ubundi wari wapanze kunyica ubwo ndigendeye nibwo mvuganye na Ruyenzi Ruyenzi mpakashi yari afite amayira atagira ingano basi ndagenda nkora ikindi kinyamakuru nkora inyangenews.com ubwo mba nkoze backup maze gukora backup mbwira abasomyi bose yuko habayeho ibibazo nkaba nimukiye ku Nyange ubwo finally kuwa gatanu harageze ndagenda mpura na Ingabire Charles ikinyamakuru turagifunga dukora inyandiko kumbe we akaba yamaze gukora inyenyeri.news.org mu ibanga ayikora abikoranye na Nyagasaza Inosa bakundwa bene data niyo mpamvu mukwiye kwitondera ibintu by'abanyakadomo ibintu bya Republika n'ibintu birimo ubugome bwinshi cyane aba ba Magigiri barakorana unyumvire uyu muntu ari kumwe na RNC arahindukiye agiye muri za Magigiri z'umwakagara ziramufinansa akora inyenyeri news.org yafinanshijwe na John Karuranga uba mu Bwongereza afinanswa na Noble Marara icyo gihe yacishaga inkuru za Noble Marara nizo zari ku murongo w'imbere ndetse icyo gihe duhura dufunga ikinyamakuru inyenyeri news.com yambwiye yuko atakora wenyine byabaye ngombwa ko akorana n'abantu bari hanze kuko bamufinansa ejo aramutse apfuye in case hakazagira usigarana ikinyamakuru akora itangazamakuru bivuga ngo rero password yari ifitwe n'umuntu witwa Noble Marara mu gihe nawe yari Magigiri w'umwakagara hamwe na John Karuranga bose ba mu gihugu cy'Ubwongereza mugihe jyo ni karuranga icyo gihe rakoze ngo ishyaka ngo ryitwa ngo imvura ryagiye nka nyombere nta n'uwamenye ukuntu ryarangiye kumurabe izi za magigiri z'umwaka gara at the same time zikorana na RNC nizo zabwiye RNC yuko Charles Ingabire basigaye bakorana Ruyenzi mu kanwa ke nawe arivugira ngo uri yaririwe ntaraye tuzamurya bakundwa bene data mukurikirira radio igretnews.com munyumvire nkubitweje naravuze ati tuzamurya hano ku ruhande Ruyenzi nawe aravuze ati tuzamurya niyo mpamvu ifungwa ryanjye ryari n'ikibazo gikomeye kuko nari mfite amabanga ya RNC nkagira n'amabanga ya RPRK RPRK ni magigiri z'umwaka gara RNC Ruyenzi ni magigiri wa RNC wari waje kugigira niba RPRK kuko iharanira ubwami kandi kuko nimba dufite ingabo cyangwa nimba dufite imbaraga kuko abantu bose bari bamaze kugura amakarita abantu basigaye bishyura amayero amadolari abantu bari benshi cyane bamaze kwitabira kuba abanyamuryango niho rero ibintu byatangiye gukomera nibwo aba bahungu uyu munyandinda James na mukuru we nibwo bahamagaye kwitonda Tadei baramubwira tumva rero dore majeshi ni wa gatatu kuri twebwe ni koordinateri ariko ntabwo gushaka twapfuye iki twapfuye yuko twakoze constitution monarchy noneho kwitonda Tadeo agenda ashyiramo avuga yuko mu nama nkuru ngishwa nama y'ibwami igomba kujyamo abakuru abayoboye amashyaka ababaye ba secretary executive for amashyaka aba secretary general b'amashyaka nababaye nababaye abakuru b'amashyaka bakaba retired abongo bose bagomba kujya mu nama nkuru ngishwa nama noneho agenda ashyira ubwo nakantu yarakoze kugira ngo abashe kuzashyiramo n'aba sinza kandi kantu akaritikira yashyizemo kashobora kurengera abakiga bakoze genocide turavuga genda babwira ntoya ubwami ntabwo nta maraso bifite mu bufite mu biganza ntabwo inama ngishwa nama igomba kujyamo abantu bamenye amaraso General Coordinator Constitution twakoze yageze kuri page zageraga ku ijana igitabo cyaje gifite page ijana harimo inzego zose n'uburyo bwose ibyo byose turabikora ninge wari ubihagarariye ku munota wa nyuma rero noneho hakaba hari inama twakoraga turi batatu jyewe munyandinda James uyu nguyu umaze kuvuga na nkubito Eugene mukuru we ngira ngo haracyari buganda nakantu gakunze kwisha cyane katajya kagaragara mama wabo abahantu bita iganga mu banyoro abantu bita iganga mu banyoro twanagiyeyo uyu James munyandinda numwega nkubito Eugene ni mukuru we numwega aba ni abantu babariganya ku rwego rwo hejuru kandi ibi ni ibintu yavuze na mbere kera cyane kuri BBC barindagiza bajijisha kandi uyu munyandinda James akabakorana na James Kabarebe mwumva ukuntu ibintu ari uruvange niyo mpamvu umuntu uzajya muri RNC wese afite ikibazo gikomeye cyane bazakwica ntuzanamenye n'uburyo wapfuye uko byagenze murabizi uko RPRK nyine navuyemo navuye muri RPRK nifatikanye n'abandi dushinga RDM umuryango nyakuru haranira ubwami bw'u Rwanda bamaze kubona ko dushinze RDM umwami nawe abayabamenye kuko amabanga yose neze nyashyira hanze abavaho abavuyeho bakora ibishoboka byose kugira ngo banyice nibwo babwiye umwami ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 2011 yuko ngo nashimuswe najyanwe mu kadomo kandi nari mu Kampala umwami ahita arampamagara arambaza ati ko numvise ngo bagushimuse byagenze gute yewe ati reka da nge ndiho ndi muzima ati ba bahungu bamaze kumbwira yuko bagushimuza atukuye kubirinda ukirinda bashobora ko bagiye kukwica amaze kumbwira gutyo nibwo ku itariki 20 bumva telefone yanjye barayumvirizaga nibwo nyagasaza Inosa yaje kunshaka aje agira ngo tujye ku ngo guhura n'umunyamakuru wari uvuye muri Ireland hamwe ngo na Jeff ukora muri GRC Jesuit Refugee Service ngo bampuze n'uwo muntu hamwe na Siboshalire kapiteni wampamagaraga buri kanya naho ni bamagigiri bagira ngo bandangize nabo ari bapanze uburyo bashobora kunyica mubwira Nyagasaza Inoza ndambwira ni Nyagasaza Inoza jyewe neretswe yerekwa neretswe mbona nambu ku mupaka ndafatwa mfatwa n'abantu kandi twari turi kumwe bakajya bankanda imbavu zikameneka ukansekaho kugira ngo ntabare bigaragara yuko nagambaniwe so ibyo ntabyo nkigiyemo ubwo wowe na JF mufite uburyo mwabipanze urugomba ndarusimbutse icyo bakoze bashatse nyine abega babo bakorera Kampala bari mu muryango wa Kananura Association uyu muryango Kananura Association nege mbibandikira waje gusenyuka kuko warushyigikiye umwakagara havamo iyindi association ishyigikiye umwana w'umusita Museveni uyu muryango wa Kananura rero warumaze kwigarurira ubutegetsi impande zose bari bahafite za magigiri mu buryo bwose bushoboka urabona yuko na MTN ubwayo bari bahitegekaga urabona ko baje gutahura yuko tabura ari magigiri uriya mu Faransa ari magigiri umuhitari ari magigiri urabona yuko umwakagara yari yararangije neza igihugu cya Uganda yari yarakirangije byararangiye completely urabona ko ari imana yo mu ijuru yonyine igihe yanyirindiye babakoresheza magigiri bakora ibishoboka byose kugira ngo RDM by shooting down baba ramfashe amahirwe abandi ntibafashwe n'igihe bafashwe genyine ko gena gukora itangazamakuru kandi Nyagasaza Inosa yaraza ahantu ntuye twari tumaze kumukorera ubukwe maze kumushyingira namushakiye umupastor umusezeranya baramusezeranya kubera ko yateye umukobwa inda naho turicara turavuga tuti umuntu nimba muteye inda kandi akaba ashaka kumurongora ese ni byiza ko amureka cyangwa ni byiza ko amurongora so nimba abandi badashaka kumushyingira reka dushake umuganda bagande ni kashi bashaka yishyure kashi none bamusezeranya baramusezeranya tumukorera ubukwe za magigiri zose zari zihari nyinshi zari ewe na Sankara yari ahari ubwo nyuma yo kurangiza ubukwe yabukoze itariki ya mbere nyine avuga ngo ashyigikiye Gisa Rwigema ngo ajye mwibuka itariki ya mbere ukwezi kwa cumi nawe ubwiza ukuri yuko haciye ukwe ubwo mu kwezi kwa itariki 20 n'ebyiri z'ukwezi kwa 11 November 2011 niho bahise bashimuta yaraza ahantu duhagarara kuri sitasiyo ya Kobili ahantu twafatiraga imodoka cyangwa twaviragamo nibwo yagiye apanga abanyankore baraza baranshimuta barantwara nyuma y'iminsi 11 Ingabire Charles bamuciye igihanga operation ukuntu bari bayiteguye bagira ngo banyice ntazandika amakuru ya Ingabire Charles ariko muri uko kunshimuta natabawe n'umuntu witwa Majoro Buryo ni wandwanye wo kuko namuhaga amakuru y'ibyo twakoraga byose uyu munyandinda James nge nawe twagiye kureba Majoro Buryo tujya ahantu tubasanga ahantu Sambia mu kabari amubwira ko ngo atumwe n'umwami w'u Rwanda giro gatanu ndahindurwa ngo tuvugane nawe kuko ni warushinzwe Majoro Buryo ni warushinzwe akarere k'ibiyaga bigari andika counter terrorism turagiye tuvugana nawe nyuma yaho rero naje gukora ibishoboka byose nshaka uburyo mpura na buryo bigaragara ko bana trackingaga telefone yanjye bagasanga ndi innocent Majoro Buryo nawe ubwo arambwira ati shaba abahungu bazaguhitana ndamubwira ni nyamara narabamenye ahubwo nagira nk'uwa makuru nkubwira uko ibintu bimeze turahura mubwira ibintu uko bimeze Majoro Buryo uwiteka Imana nyiringa muhe umugisha amugire neza mwiteho uwitwa Bakahumura Charles waje gusimbura umukuru w'ubutasi wari uri icyo gihe ntabwo mwibuka izina rye yaje dusiyange atayizaza kwibwirwa Majoro Buryo niwe wagiye mubwiruka ikibazo kimeze mu gihe Majoro Agabaruta ari we wasimbuye Majoro Buryo niwe wari wariye kashi z'umwakagara ashaka kugira ngo andipotinge mu kadomo uyu James Munyandinda James na mukuru we badusabye amapasiporo n'abandi bana bigaga za Kampala International University abigaga Makerere University different universities bavuga ngo batujyane ngo kwiga ngo gisirikare ngo barashaka gukora igisirikare cy'umwami ngo abantu bagomba guhabwa amapeti ya generali ngo bajye kwiga iburayi, nabwo bagira ngo burize abantu indege babatwara Kigali. Nge ndababwira nti jyewe Imana yambwiye ko ntazongera ku musirikare, reka da yewe ibi bintu bigisirikare nabiseze, ntabwo nkeneye kuba igisirikare, ntabwo nkeneye kuba umusirikare, ni amapeti ntabwo nkeneye, ndabakwepa. Twarwanye intambara ikomeye cyane itoroshye, ariko reka mbanze mbabaze mbere yuko nkomeza. Ni mumbwire uyu munsi wa none Ruyenzi ari pari mu Bufaransa, Munyandinda James ari pari mu Bufaransa, kandi agiye ejo bundi ahunze Kampala batangiye kubafata barimo babamereye nabi. Uyu munsi wa none arimo aravugira kuri radio ya RNC, Radio Tahuka. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nimumbwire iki kinyoma cy'abarepubulike cya RNC kizarangira gute? Kandi ubwo yavugaga yuko ngo aharanira ubwami, ngo kugerageza ko aharanira ubwami. Nyuma yuko Kigeli wa gatanu ndahindurwa abavuyemo, nge namugira inama yuko azajya abantu bose bajya muhamagara azajya babwira yuko Munyandinda ari intasi. Arabikora, amaze kubikora batakaza rinye, bamaze gutakaza rinye ubwami biyitiriraga babura uko noneho babura noneho uko babwitiriye cyangwa ukuntu bakora bitirira ubwami, nibwo batangiye kuvuga yuko ngo umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa atigeze arahirira ku mwami uyo ubwami bugendera ku itegeko nshinga. Bandika ibintu byinshi, mugiye kuri Inyabutatu mushobora kubona ibintu bagiye bandika. Nta n'isoni banagira bano bantu, abega nta soni bagira. Baravuga ngo rongo barashaka kugerageza ubwami, ariko bakavuga ko nta mwami uriho ubwami bwa Kigeli butazwi. Nibwo bakoze uyu Munyandinda James yakoranaga na Gakwaya, Gakwaya babaga muri Canada. Barangiza bakavuga ko Gakwaya ari we ubavangira. Barangiza bari bafite abantu benshi 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 bakorana, kandi bari ruhande rw'umwami byitwa ko bari mu nama cabinet cyangwa inama y'abiru y'ibwami. Ibintu biteye ubwo, ibintu by'abanyakadomo no kubyirinda. Harimo nibizi Hosea, nibizi Hosea wavuye mu kadomo acitse bamaze kwica mukuru we Asieri Kabera, nawe waje guhindukira atangira gukora n'abanyakadomo, kandi twari tuzi yuko no muntu adacana waka n'abanyakadomo. Harimo reka ndaza kura mu zindi nyandiko, ndaza kura mu nyandiko nagenze ibika n'undi wabaga mu Bwongereza ariwe Magigira uteye ubwoba, wanavuganaga na Ruyenzi. Ruyenzi arabaneka amenya neza imikorere yabo. None uyu munsi wa none Munyandinda James Arias Jackson Munyeragwe cyangwa Mugisha James niwe urimo kuvugira kuri radio Itahuka. Kandi imagine that, ibi bintu mushobora kubitekereza, ibintu mushobora kubyumva mukabyibazaho. Uyu Munyandinda James bamutwaye ipari kuko muri Afurika kazi kararangiye, nta kazi gahari, kandi nta mutekano hafite. Agiye ipari, yagiye gutanga ubuhamya gute? Uyu Munyandinda ni nawe wazanye gafirita. Nyuma y'iminsi mike gafirita bavuye i Kampala bamuhiga, abaje hano, aje hano barongera baramwirenza. Rubyiruko munkurikirana mu ntega amatwi, mwirinde ibintu byo muri RNC ni mvange. Na kavuyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibitishwe na Magigiri z'umwakagara wicwa na RNC. Kuko aba bantu barakorana. Jenerali Kombanya mwasa afite za Magigiri zikorera umwakagara. Ni double agent. Bakorera umwakagara bagakorera. None se nimba RNC idafite za Magigiri amakuru bayabwirwa n'iki? Ntabwo rero bitangaje kuba Munyandinda James yahindukira agakorera RNC agakorana Kayumbanya mwasa. Baraziranye. Bose baturutse Uganda, baraziranye. Wenda ibya Uganda tubyihore tunabive kuko twese twarahabaye ubu ngubu si ngombwa. Ariko igihari nuko ideology y'ikinyoma ariyo bagenderaho. Uyu munsi wano ntibya gutangaza kumva yuko James Kabare bashobora kongera agakorana na rwara rw'umugara. Abantu rero mugiye mushaka kujya mu ngabo za RNC no kwifatikanya na RNC, muririwe ntimuraye, mufite ibibazo bikomeye. abantu ni abanyakinyoma cyo ku rwego rwo hejuru. Unyumvire ukuntu bagiye bashaka Rienzi yahunze uno mutipe, none mutipe akaba agiye ipara, akaba ari ipari mu Faransa, akaba ariho ari uyu munsi wa none. Rienzi niho ari, Rienzi ntashobora kumushaka ngo amubure kuko ni magira uteye ubwoba. Sergeant Sasita ari ipari, nawe niho aba, nimba yavuye mu Busuwisi azi ipari. Bose baraziranye ni netwaka, kandi bose bamaze kubibona. Munyandenda arayibona yuko mwakagara byamurangiranye. Urumva rwo guhindukira agatanga amakuru kuri rwara rw'umugara wari umwanzi agahinduka inshuti. This is a very simple. Niyo mpamvu ababipfana ababisangiye kuba barishe Karegeya afite icyo bapfaga n'uwamwishe, kuba bararashe rwara rw'umugara bafite impamvu bamurashe bafite ibyo bapfaga. Nagira ngo mbabwire ngo yewe muntu utekereza yuko habaye impinduka, tegereza Uwiteka Imana yikorera imirimo. Ariko nimbuzi ngo warize ukabuzi kutavukiye Bugande kandi ukaba uri umunyabwenge, urajya mu gisirikare bazagukubita ifuni, bazagukubita ifuni nk'ibyo badukoreye mbere, bakurangize bavuge ko waguye ku rugamba. Aba batipi batinya abantu b'abanyabwenge, batinya abantu bize. Wenda nabo barize, mbere wenda twavuga ko batize, ariko burya kwiga kwabo bashobora kuba barize mu kibazo cy'umwakagara, kuko uburezi bw'umwakagara nta reme bufite. Umwakagara afite ikibazo cy'ireme ry'uburezi, bivuga ngo rero ikibazo cy'ireme ry'uburezi, niba umuntu ari procureur akaba umushinjacyaha mukuru wa leta, akaba atazi itegeko nshinga, akaba atazi ko umuntu wafungwe n'urukiko rw'ikirenga ku byaha yaregwaga akagirwa umwere, ko uwo muntu adashobora kongera kuregwa paka bagategereza yuko raditahuka iha interview profeseri Kambanda Charide yo kagira Imana, paka akabasobanurira amategeko bakabona kubisubika. Ubwo koko niba baranize biziki? Aha, ngaho ngewe nta kindi nongeragaho, nibyo navugaga. Nagira ngo gusa negure iradiyo tahuka, bya radiyo tahuka ntago bisobanutse. Ndiyo itangazamakuru ntabwo rigira umupaka, ariko kumva radiyo itahuka ivugana na Munyandinda James akaba atanga ibitekerezo kuri iyo radiyo, yabega ntawabishobora. Abega wasanga ubwo nakayumba ari umwega. No kubikurikirana neza, ndababwiza ukuri, mwirinde iyo bavuga ngo ni umunyiginya, mukurikire neza mwasanganye mwasa ari umwega. Aba bantu ibintu byabo ntawabishobora. Umuntu uzabyivangamo nimureke abantu baturutse Uganda bagende barwane intambara bonyine, turebe kubafata igihugu. Na mbere byarabananiye turabatabara igihugu turagifata. Ariko at this time round I don't know, simbizi ko ubu ngubu na nyina wo ndabyaraga ngo my dear genda ababwira ibi bintu mbizi nyamunyandi ndaje muzi ninjyaga kubagurira ibyo kurya, bakampamagara bakanimba kashi z'amakarita zitaraza, bakaba baragize nkakora ko yangiye kumuvuga. Aba ni abantu bari fake cyane. Fungo abaye umusirikare ubushize ikiganiro yatanze kuri radio BBC yavuze yuko yarashinzwe guhagararira abantu bicaga abaturage. Ndayifite hano nanayishyizeho mugiye no kuri Great Radio mushobora kuyumva. Yo mu kwezi kwa mbere niba tarukwa 12 ifoto iriho. Mushobora kumva ukuntu yivuyemo nibazivamo umugani wa Kambanda Charles. None uyu munsi wa none ibintu by'aba bantu ntawabishobora. Uyu yari ahari yapakiye imbunda. Ese ubundi umugani wa BBC yategereje iki kugira ngo abivuge? Nyamara ubuhanuzi buvuga yuko umwakagara bamupfunyikiye amazi, Abafaransa bamupfunyikiye amazi, ibyaha bya Jenoside ntabwo bijya birangira, bariye kashi. Ariko bitinde bishyire kera, umuryango wa Habyarimana wabuze ubutabera uzawubona. So kuba rero bavuga bino bintu bashinje umwakagara ni ukugira ngo barebe yuko bakwigarurira imitima y'abahutu b'abakiga, kuko abanyendugabo barabafite, Gitarama yose barayitwaye, Nduga yose barayifite. Noneho barebe ko bakwinjira muri RPRK, noneho bakaba barimo bashakisha inzira yo kugira ngo barebe ko RPRK nibura yapfa kwiyunga na RP na RNC bakayishyira muri P5. Ibyaba abantu mubitegereze ibimvuze muzabibona muzamumbwira. Bakundwa bene data, ibaye saa sita n'iminota 31 muri studio za radio Inyange. Ibiganiro byacu twabyimuriye kuri Great News Radio saa sita z'igitondo ubwo bibaye tariki 15. Twongeye kubashimira mwese mwadukurikira gatanu kuri gatanu, mwari kumwe n'umuhanuzi Mugisha Lainesha mu gihugu cy'Ibaroni ku murwa mukuru w'Ishushane. Barabizi neza ko nta kintu bashobora kuvuga ngo mbure kubavuguruza. Genda kurikira, genda mbakurikira, genda nkurikira ibiganiro ibyo bavuga. RNC barabizi ko tudacana uwaka n'abagome. My dear, gye ntabwo nshyigikiye abantu babicanye. Ibintu byo bivuga ngo twice abantu dufata ubutegetsi, gye ntabwo mbirimo, sinabyemera. Sinabishyigikiye. Uyu munyandinda niwe wahagarariye ibihumbi by'abahutu barabica, babajugunya mu misarane. Yahagarariye ibihumbi ibyo 196 muri Kongo. Barica bararimbura barabataba. Aya makuru yose arayaza arayafite. Nta kintu na kimwe atazi. Ubwo bwicanyi bwose bwabaga hari kandi yari umwe mu bantu bari bahagarariye abagomba kubica. Mwumvise yuko kuri interview ya BBC yuko ngo yari ashinzwe gutanga amakuru yuko abantu babafanyiye, bamaze kubafanyiya agatanga ripoti ko ibyo bintu byakozwe. This man is a killer. N'uyu n'umwicanyi. Uyu mutipe n'umugome cyane. N'umutindi. Agapfa kaburiwe ni impongo. Urubyiruko ruzajya muri RNC mu ngabo z'abanaki, ejo bakakwica ntuzavuye ngo sinakuburiye. N'ujya kwifatikanya na RPRK yaba batipe, ejo bakagukubita ifuni ntuzavuye ngo sinakuburiye. Abega bari gukora ibishoboka byose hasi no hejuru. Kayonga ni umwega. James Kabarebe ni umwega. Bari gukora ibishoboka byose ngo bariteininge ubutegetsi. Urumva rero, aho kugira ngo hajyeho ubwami, bo bashobora no gupreferera yuko bashyigikira Nyamwasa kugira ngo bamuhe ubutegetsi, barebe ko yabakingira ikibaba. All things are possible. And as you know, there is no permanent enemy, there is no permanent friend, always permanent interest. Ni inyungu bose barimo bareba. Bakundwa bene data, twongeye kubasuza mu gitondo cya none rero, kandi tubasezeraho tubabwira ngo mugire ishya n'ihirwe, mukomeze kudukurikiza tubageza amakuru, tuba update ya makuru ku kijyanye na opposition. Mujya ku Nyange no kuri Great, muzajya mumenya amakuru meza yose ashoboka ku kijyanye na opposition na RNC, ku kijyanye n'ibintu bijyanye n'ubwami. Mujye mumbaza ndahari, hose narahabaye, kandi ibintu byose bose narabakoreye. Nakoreye RPRK, nakoreye RNC, iby'ubwami ndabizi hasi kuva hasi kugera hejuru. Nta muntu ushobora kugira ikintu ambeshye. Ndi umunyamakuru, mfite records, amakuru ndayafite. Kuba Imana yaragize neza nk'abacika, nibyo byago byabo. Bye, gitondo cyiza.